yande joy e mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta e moon. Sembe habaruji meɗen hannde ni haalan dow haala ɗude fa hannde nanngol kaɓorɗe toɗuni fa hannde nder bureau Sarusi e Cap Sahel ton enden Thiangaray nder kuɓere ñamede enda en kalan ɗuni fa hannde dow andinore paso toɓe ɗuni fa hannde Bazoum Mohamed ardi ɗo leydi Niger kiɗɗo enden ni koɓe gaɗi hannde mawne laso tati lewru février du enda yewtere pindinol meɗen studio kala ngu haalan dow debbo taalowo ɗon jeyaɗo masala ta ɗon enden ni nder commune Konni. Ardiɓe hawju leydi Niger di enden ni kenga nder habaruji dow telemo leydi Niger o enden ni kolli kaɓorɗe duni fa hannden keɓaɗe to enden nder Sarusi na biyan nder bureau e Cap Sahel tawaɗo to enden ni nder huɓere ñamay nder banguere Thiangaray loreji e are sogeji kamfu e kaɓorɗe jaɓe mumen kamfu e téléphone ngaji jamani wiyeteɗi turaɗi enden ka en jaaha hankin holloa nder télé o enden. Guɓal pasantoɓe Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger kiɗɗo nder andinore mumen hannde mawne laso e tati lewru février du enden ni bi'i ko CDAO ƴama Bazoum Mohamed o enden ni yoofe andinore maɓɓe de duni fa hannde o wari fotodirde wakkati mo dermu ardiɓe leyɗe e gomnatiji leyɗe CDAO ɗe enden ni aadi waɗude jango asawe mo Allah yaari laso e nayyi lewru février du enden ni hawrinde mumen to enden Abuja leydi Nigeria. Miccintinen heɓe duni fa hannde ko Bazoum Mohamed e dekum o enden ni illa laso e jeegom lewru juillet tan duɓuji ɗaɗɗiɗe laso e tati o tawa e junngo sogeji jippinɗi laamu makko gu enden jango mo Allah yaari laso e nayyi lewru février hitaande duɓuji ɗaɗɗiɗi e laso e nayyi cuɓaki laamiɗo Gaya waɗoyte ton enden ɓe duni fa hannden jeenayo tefanɓe ardagal leydi di enden kalfinaɗo jogo ardagal ngal enden duni fa hannden watti daane e yimɓe ɓe enden ni ɓe ɓurto warde duni fa hannden waɗude cuɓaki enden ni nder jam e sewo ide labo Batoure kalfinaɗo ardagal ngal enden ni nani ko wi ko fadel Allah waddi firtaɗe ngal fulfulde
nder ko ni ceɓe zaro kan
deni Allah holli min de laamiɗo on suɓete to noddoje ɗe gaɗanammi himɓe leydi Gaya ni woni deni yi'a laamu kalifa to deni neɗɗo halfinama deni joomum o warani kalifa mum no hani hokke nder jamɗe sewo ko hana geddigum fu waɗa kokkaɗo on do jaɓira e juuɗe ɗiɗɗiɗi minen giɗi jonde jam hakkunde himɓe ko hana waddu geddi funo hakkunde himɓe neɗɗo fu jehowo to cuɓaki minen giɗi yaada anniya lobbo ko watta ɗum waɗa nder hakkillo fukkimo e jam e seho minen eela himɓe wuro Gaya e hoɓɓe garoɓe ɗum waɗa nder hakkillo fukkingo e nder jafe seho kowa kota wuro mum nder hakkillo fukkingo
ɗum wara kirga teno aboraysi
kenga sina sappan duni fa hannden fedde daranide hakke golloɓe windude hakkude habaruji radioji e teleji tawaɗi ɗo jonde ko e mumen kan fu e golloɓe nder cuuɗi ɗi enden ni gaɗi andinore mumen hollude nder fimo kan en tawa Souleymane Ousmane ardiɗo duni fa hannden fedde de enden nani ko wi ɗo majjum ko Rafia Abdoulaye Moussi waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Min burtini haala Yasin ngam min andina himɓe ɗum ɗo tokkana gaɗa giidal ko naati hakkunde amin e ministre kawjiɗo e fi cuuɗi habaruji dow saɗar maagi ɗimin goodi farko ƴeewata golleji amin e ko nandini giidal ngal waɗa kana jeɗɗire wittine ɓe koƴanimin aadiji kewɗi dow saɗar maagi ɗimin tawra dow ko ƴeewata laabi séri aji ko hawta gollida hakkunde amin e hooreɓe cuuɗi habaruji e dow jobdiji ɗimin tokkata hooreɓe amin min jeccake ɗo dow fedde hawjine e fi hokkoɓe habaruji.
Hitaane fuu ɗuni laso e ɗiɗi lewru février du enden ni de en daari skut leyɗe duniyaaru no kawre duni fa hannde nder leyɗe mumen e nder nokkuuje ɗe tawa waɗude batu ñalowma duni fa hannden ittanaaɗo cingol fedde de enden fedde skut de enden duni batu ñalowma dimeki Robert Biden Powell kandu woni cinguɗo fedde skut de enden ɗo enden ni leydi Niger fedde de enden ni ardiɓe muɗum aadake nder jeɗɗire de enden ni ko waɗoyto ɓe gaɗa golle nder cakantaraje maɓɓe ko wadda yaadu yeeso Aliou Oumarou commissaire général scout leydi Niger nani ko wi'i ko Habibou Garba waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Laso go lewru fevrier wi'e jango woni nyalande itande fedde scout horejo fedde scout waɗi noddojo makko yaade e keerol himɓe tawaɓe nder fedde scout e tawaɓe nder liégioji leydi Niger fuu ɓe gaɗa jeɗɗire iɓe gadda balla maɓɓe nder communeji leydi ndin fuu hano kokkol iƴƴam buwol nokkuje e jurowol nawaɓe nder lectoreji e ko nandi ni ɓe gaɗa yewtereji pindinol gam ɓe pamtina yimɓe golle fedde scout ɓe jewtida hokkoɓe habaruji gam hokkude golle maɓɓe sembe ko watta saroɓe acca cukaɓe maɓɓe nata nder iskutu o nanga joni minen gaɗa yimɓe 6,000 e laso e 8 minen jiɗi yimɓe nata nder ami gam hana gollal mo niɗɗo waɗi fuu yoɓete
il faut être payé
agadas ni fi garbinol cukaɓe ɓe gaɗa ɗuni duuɓi sappo hunde noon duni fa hannden ko suuli ko duni fa hannde himɓe no kani durude heɓude mosala majjum nder cakantarare nden nden ni hanono ardiɗo sarusi na bi en bureau sarusi région agadas duni fa hannden kawyuɗo domol hakke cukaɓe o enden ni haaliri ɗum o wi duni fa hannden no hani ɗum ummo darude heɓude mosala majjum amadou alhassan ardiɗo sarusi o enden ni nani ko famtini dow majjum ko moussa mama waddi firtaɗe ngal fulfulde
la situation des enfants en situation
fi garbinol sukaɓe no woni no latani himɓe sakulla nder région on gan ɗum wonɗi ɗum ɗuuɗa no wodi sukaɓe gaddaɓe jande modiɓɓe ɗuraɓe nder région ñiji gon ɓe gala to ɓe jotto say ɓe naata nder garbinaki ɗiɗaɓel ɗum no wodi sukaɓe ɗuwamɓe nder wuroji gon gara nder wuro agades no wodi sukaɓe ɗuɓe nder leyɗe gon diwaɓe jotti leydi agades jooɗi say ɓe gara nder galluje mawɗe ɗen kan watta iɓe gara agades iɓe garbino no handi himɓe bayla jikkuji mu'en himɓe gaɗane dow yewtereji pindinol horeɓe dawra dabareji lobbi ko duri ditta e fi
oautorité aussi prendre des dispositions
ardiɓe spain hano campagne duni fa hannden basol ɓulli e duni fa hannden gollude ko watta himɓe leydi Niger ɗi ennen ni keɓa jiyan ndeerteɗan jeɗɗire wittinde ɗe ennen ni gaɗi yilaru ɗum tunto waade ton ni nder région agades ɗo enden are ɗeɓe gollirta misali to enden nder huɓere arlitude enden gam huɓere ɗe enden ni no tawra raf keƴeran diyan jarteɗa nani ko ñandu mum kayla DG spain o enden ni wi'i ko gungu maman ɗantani waddi firtaɗe ngal fulfulde
wakkati ko himɓe ɓuri gollididde e diyam no fondi wardi deni wakkati on do yottake no warda e saɗar maji kewɗi ɗum waɗi min mbi to no wooɗi min joɗɗina dabareji lobbi ko hisinta himɓe saɗar maji ko rafi diyam wawta waddi ba ɗum yottake ni tawi himɓe no ciriyi waɗi min goni minen gaɗa yilaru nder nokkuje to campani amin o hokkata diyam min paami saɗar maji ko woodi goonga min gaɗi yilaru gam no woodi wakkati mo préfet windani kam ko saɗar maji no woodi dow diyan ɗan himɓe nawtorto min kollino dabareji ɗimin goodi niya waɗugo ko watta mosola saɗarma o heɓo min gi'ata saɗarma wala amma min gol minen ƴeewa no min gatta ko mosola
heɓo
dungu hitaane duuɓi 2,000 e laso 3 wittingo enden ni nder région difa dungu go enden ni wooɗa jaccere duni fa hannden waɗi nder maggu sanne hanono arma alhassan ardiɗo sarusi région difa kawjiɗo filla deme ɗe enden ni haaliri ɗum gaɗa eto goɗon waɗango gam heɓude duni fa hannden ko ɓe ñaama himɓe cakantaraji région difa ɓe enden ni fa toɓe waddi ko himɓeɓe enden naati deme dungu e dabbune e kaliji ɗi enden nani ko o famtini dow majjum ko mani moussa waddi firtaɗe ngal fulfulde
kilogramme tubu
kiloji awitirdi 3,600 e ko deki nder fannu mo henno fuu salati tamati chou kamanari e ko nandi titta kam min giɗi heɓude fawo kandu waddani min balla kiloji 3,000 e ko deki awitirdi albacce chou tamati e kamanari hanadu arana majjunni ko fedde de enden no waddana min balla balla fedde de enden waddi ballano ka himɓe département gudumaria mayne e difa jaranti miɗen giɗi ɗum wi'e deme dabbune de enden e ceeɗu yimɓe kokkiɗum sembe cakantaraji région difa ɗe enden nokkuje 500 e ko deki kan en moƴƴinoyte himɓe golla yimɓe du 3,000 e ko deki kan en kaani natude golle deme ɗe jeɗɗiire wittiinde nden ndan ni blue zone ɗo ni nder huɓere ñamede nden ni batu ekkintinde himɓe e jangi ndeɓe ɗuni fa hannden dow bami waɗa parti ɗuni fa hannden kisaɓi leydi togo du kannden hawtidade e fedde wamoɓe ɗo nden leydi Niger kan en cigili batugo nani ko parti o nden ni ardiɗo batugo wi'i ko Ismaël Djibo waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Je me considère déjà comme nigérienne parce que
biɗo wawi hooƴi hoore am hano ɓi leydi Niger ngam no waɗa duuɓi ɗiɗi ni ko min he ɓiɓɓe leydi Niger bomoɓe minen gollida. Min waɗana kawral ngal ngam joɗɗingo hawta gollida hakkunde bomoɓe leydi Niger e ɓe leyɗe yaasin. Mi hollaɓe darja moɓe goodi nder kawral ngal min goni minen gaɗa ngal. Min kolla himɓe ñeñal koɓe goodi nder filla bomi. Minen e ɓiɓɓe leydi Niger waɗi hawta gollida o dow finatawaji men ko bomi leyɗe Afrique ko wiyte afro dance e break dance e bomi leydi Niger. Neɗɗo laato bomowo hana gacce nonne ko handi woni neɗɗo dargina ɗum ta jaɓu neɗɗo gon fillane tarif ma danne neɗɗo waɗa ɗum no kokkan Allah gaɗol mum wala nimsitere.
Alors il faut en prendre soin et il faut le faire booster.
Jeɗɗi yaade jeena lewru mars tan duɓujina ɗiɗi e laso enayi mo Allah yaade huɓere zender ɗe enɗan ni jaɓɓoto durwoɓe région ngiji reedu leydi Niger ɗi enɗan jeetati dow lawol duni fa hannde en tefude coupe ardiɗo leydi cigilaɗo gam sembinɗinde duni fa hannde en laabi tettinde e dow mude leydi Niger meɗen ndi enɗan duro goo ni sigilama duni fa hannde gam ɓeydude ñeñal durwoɓe ɓe enɗan e soɗude duni fa hannde enɗan caka ɓiɓɓe leydi Niger ɗi enɗan. Umma Salifu ɓi sire duni fa hannde masallata noon ton ni nder commune Birnin koni o nden mo andira duni fa hannde gaɗol taali taaleji o mo talana duni fa hannde cukaɓe famarɓe cakantaraji ɗen nden e giɓɓe taali taaleji ɗi enɗen o latano keɓe duni fa hannde weltare mawna en kettino yewtere makko he Ibrahima Haruna ko wadda firtaɗe ngal fulfulde.
Ɓoolay ɓoolay gari e kane zaka e ciyarinya e mbakimi kabane ya ke kaima wa in kaima inna tabaki mi tabane zanna ke tai ina in tai garin da duk tsara tattahi ita dai gatana
taleji huno no ko himbe demmu ko deni jemma wadi nange sami ibe kaura nokure warre caka baade mamirabe e innirabe e tanirabe he bibbi kambe kaurata nokure warre be gada taleji di fillaji kan gatte der taleji din gere no jamiroji gere do no yurmini gere do deni fillama no wodi o hokkata tarbi'a lobbo to sukabe e fillaji din do no wodi fillaji ko haydini de fillama
bon mamaki
yele taleji no gadi ba joni na jamani wadi ko dum acchama
har yanzu ana gatana amma ba
edun wadi amma hana iri ko demmun dum to hunde nino ko jamani waddi ga himbe dottibe be demmun hande be dilli himbe jondo gombe don kambe do be kilnaka e taleji din goto goto tan hoddi ko watta taleji di kando sai der laddeji fa ton tawta himbe kawra nokkure worre ibe gada taleji din amma himbe gombe der galluje kai sai ni sukabe lokkol kambe do be jangata dun der dawte mabbe
livrori suna karantawa
onon kawro cikaɓe onon gaɗana ɓe taleji ɗi
minen gaɗanaɓe taleji tila gondo minen kawra sukaɓe ngam min gaɗa taleji nder weltar e seho
na dare dari
nder taleji ɗi ko gaɗanton cukaɓe yalla no wodi janginol fudo far tarbiyaji cukaɓe
kasancewa yanzu da ya
zama kungi jon ko taleji ɗi gala no gaɗe tarbi agi sukaɓe boni amma demu ko taleji ɗi no gaɗane sukaɓe tarbi agi ɗin boni raini hano taleji ɗi nandana janginol nden deni taleji ɗi no gaɗane sukaɓe tarbiji maɓɓe no boɗa ɓurani
ta hebon kasa ga yara.
Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timata min acca Asmane Chinayo tin habaruji awsankore to muɗum.
Kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata fey ɓuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓoto ɓuuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store.
Giɗi hettinade sigilaji studio kala nguɗo WhatsApp lilde batta kilo moɗon lamba capanɗe jeetati ɓolum jeegom capanɗe jeetati e jeetati capanɗe joyi e nayyi